It's the kids, it's on the scene.
Na kufizia tukeshe, na subiria tutete, na kufizia tusepe, na polizia mtete. Weta kususia mkweche, takuzugia na pete, si unajua vile mini kuhui hali tete. Wapo lusema komba spigi show, I wish you know, wasikusha wish you though. Na bari zao za kuwa, stishi vyo, charge empty kila siku, yani battery low. Leo na vibe tuka refresh place. Mini mgonjo weta big, mgeo ni tibu wa ni stressness. Takuwa mjinga ni kimesmes. Ulikuwa na mitoka sina kitu, ez na pike dash dash.
Misi jambo ni kumbie, ina moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke utantete mesha. Mura yako niajie, iko mikono salama neta. Utakacho nambie. Oh baby, take my deca.
Don't let them fool you. Kiso umenipenda mimi huyu. Mapenda dhati na isia ulikuwa na hatu kakitambo. Na mengi ukanusia tunaisa aje kami pango. Since day one kuna plan kichwani. Nimiliki mjengo na bongela wife kwa ndani. Wife sotani, wife wa kuvibe kanzani. So yule wife wa stamina aliesepa nyumbani. Mapenzi ni yetu, na sisi kivyetu. Yani kama chuga baridi yetu.
Misi jambo ni kwambie, ina moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke utantetemesha. Fura yako niajie, iko mikono salama neka. Utakacho nambie. Oh baby, take my deca.
Ukiwa na mimi tu. Deka ukiona mimi tu.